Moko
Sherie, kuna kitu minataka ni kwambie. Dinga lishapenda na mie. Tamia moyo usijipimie, jipimie. Sherie, omelelo yote wambie. Dinga lishapenda na mie. Oh, na mie. Kama giza na nyota, yani kawe kundu na kopa. Kuwa na wena isina ota. Oh, na ota. Mazima uwangu moyo
nawe,
sina ajizi niko wima. You're my real love
nawe,
wako ndipo yangu hazina ya upendo. Tunalipe upara moto, unipe nkupatie zamzam. Ikeshi ngoma ya watoto, wache waumie tu bam bam. Na tudumishe, raha zizidishe. Moyo usiuhamishe, koko unaficha. Sijawailishe, mabaya ishe. You're my only one, baby, you're my only. Mazima uwangu moyo
nawe,
sina ajizi niko wima. You're my real love
nawe,
wako ndipo yangu hazina ya upendo.